studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumaare tetti lewru me e meede mayru jam jena yamde sokido studio tamani miden tawali maison de la presse do pomoko do jettino no do kabaruji di yumoro yikano sikira bon competitivité tati lewru me won nyaloma kegnaade yimbe yottinobe kabaruji li adnar ndofu ndedo yemberan wonte wadde wakande tidalaji mawdi journaliste ngonte matute le leydi malindi pelle politiki ngonde le leydi meden di fa yotto kany e lamobe fu be cinnini talkur wattu jononobe kani famirde fa deno gouvernement keso hani juddinirede fa hande miɗen gonde jokkitaɗo yambere amen nde min noddata festi jazz kumbe iɗum wonde jokkitede lengal luure bamako nde wattu joni min jeehi min jiidi oɗo noddirte ɗa jafanta jabaten jimowo le leydi meɗen ndi o wollitiɗe puɗɗode makko oɗo golle ɗum newanaki mo fewi ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bettanɗi ɗi bisimilla moɗon e heɗade tati lewru me ñalawma keɗenaɗo yimɓe yottinoɓe kabaruji li adnar ndu fo hitande 2019 nde ɗum wonde e yembinede wakkati nde journaliste en gonde matude tiɗallaji li leydi ndi wakkati fo ɓe noddete sériyaji wakkatiji du torraji gaɗe fewde e mabɓe wakkatiji du yimɓe woɓɓe jaade noddataɓe so guidoɓe honno golleji muɗen ɗi gorrino caggal koɓe kaali so welay ɗum en fo kañen jaati gatta guidal fewde e mabɓe woɓɓe an to ndu san jogui bowɗe gaɗa torraji yettade e mabɓe wattu joni fa keɓen famtade gaare keɗe ko kanko Ousmane Niali Boulo fewni
nde yambere tati lewru me ana wondi e wadde ɗo mali ɗo ley wattu mo directeur journal noddirtegal ley sphinx yaari jolari e karahan Adama Darame dilli ley mali saabi hulugol yonki muɗum ley ko holiti kabaruji ñingoji hoorejo leydi IBK duuɓi tati joni wonno ko dokkow kabaruji ngal journal gotal Birayma Touré kañumdu lalli faɗo gonɗen hannden ɗo sakiraɓe makko e gollidiɓe makko wala fuu ko marti kumpa e kabaru makko e wi seediɓe yogaɓe ana wawi tawe yonki makko heddeke ley service ji sécurité ley ɗi tiɗallaji woni ko nantinoɓe kabaruji mali gondi e yambedinde o ñalawma keƴanaɗo nantinoɓe kabaruji hakkunde tiɗallaji iɓe golloɓe ɗe gollirde e kulɓinaji journaliste en nantinoɓe kabaruji gondi e dartude heɓude ɓantare mumɓen caggal ɗum sariyaji pewtinaɗi golliɗe nantinoje kabaruji yogaji ana gondi e waddande journaliste en tiɗallaji e wi honjotoɓe yogaɓe nantinoɓe kabaruji mali ana kani haɓɓude kum fa han dow tinnare yalla ana keeɓa barkantako golle e hokkude kabaruji dow laaɓal hitande hikka nde ley tongande nde reporter sans frontiére holliti mali woni leydi temedere e sappo e ɗiɗo ɓerdi tawe rawanin temedere e sappo e joyɓo wonno ley wawugol hokkude kabaruji no yiɗiri
on ɗo wattu fulle gallure bamako nde ɓe kollitiɗe kawrital ma ngal ana wonti e wadde sisli moɓe cuɓi dow hen o yella hono yimɓe yettinoɓe kabaruji ɓeydu kañen kani fondude jamar nde fo ɓe kokka kabaruji laaɓude noon tan hollitinde wiide dunki ande woɓɓe kollitiɗe ñalawma hannden o ɗati goɗɗi kasen kani yaltinede ɓeɗo yimɓe yella torraji gatteɗe fewde mabɓe wakkati fuu yella iɗum ɗala ɓe mbihi du wayde jaam e deƴere kowoni le leydi ndi ana wondi hokkude oɗo golle sembe sanne bonandaji gatteɗe wakkati fo fewde e journaliste en keɗema koko noddirte docteur Alassane Gakko yo jangino jande dow wurɗo bamako ɗo komo sifi do hen dow faccitan Mamadou Sama Seku
jogola yoptere no hani hucciede hoore nder région ngaji kewɗi leydi Mali e dula wiide ɗum dokkoɓe kabaruji hewɓe torrama batte mijoji mabɓe ɗi hono ni wakkati joni o miccangol hoore yoptere haala no yaaba sanne eddun nder leydi ndi e muɗum gollirɗe kewɗe koniɗe kabaruji nagodi lattoɗe sababu yimɓele totte haala nden noon so ni kamɓe dokkoɓe kabaruji ɓe jotti ko on tinnoɗon kokkonɓe koɓe kasindini nden no hana fe e piya fanda lam o yo haybude ɓe hakkillaji kamɓe dokkoɓe kabaruji ɓe ko ɓuuri hewde torra jamare nde sanne leydi men ndi wondi jaati luttude saria kabaru muɗum ka an hani kamɓe dokkoɓe kabaruji ɓe ɗum anda wiide so ni eɓe gondi e golle mabɓe ɓe tinno yettinde kabaruji ɗiɓe taƴori hakkika noon wona fewi humpitinde yimɓe dow wona gonga e iwriɗi nannalle saabi so ni fi o wurri kala mo kabaru o fawi dow muɗum na wawi naɓde ɗum saria
sikiraɓe so gabbi dow bemanɗame ande ngal oɗo mbawi nertirton mijoji moɗon noon on dimminto ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jettinayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jettinayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi pelle politiki gonduɗe laamu oɗe caggal ko laamu o sinnin nduɗo talkurɓe kollitiɗe ɓe beltikile oɗo golle sanne saabi de ɗum waran ɗum yaafina wattu joni o honno gouvernement keso hani joɗirade le leydi meɗen ndi fa yettoyoduɓe pewta e golleji tiɗɗi domɓe ɗiɓe keɗema kanko noddirteɗo Boukary Téré taw yo kanko laami fedde nde noddirta RPM nde komo sifido hen do faccitago Ousmane Diko
kawra cininagal beete hande ɓeydanan do ale dabareji joƴƴingol gouvernement gollowo ana gonɗina du anniya daraniɓe politique ako muɓe daade fa gollida le oɗo gouvernement yallana pewta e tiɗalaji ɗi leydi ndi jogui. Miɗen gaɗa noddago fewde e yiɓɓe leydi ndi fuu fa kala yeggita hoore muɗum eko jinganta du ko heewi hettinaka sara. Miɗo andi ka yimɓe rimɓe ɓe men kaldi ɓe noon tawtan hakkillo kawral ngal mono fuu darde muɗum ana nde yiɗi fuude ana silmina ley hen
hollitinde wiide pelle luttidirɗe laamu oɗe duɗon tawaɓe mbi ndu ɗo talkour watto joni oɓe beltiki e mayru kanko noddirta ɗo ceble drame gonɗo le pelle luttidirɗe laamu o laamiɗo fedde nde ɓe noddirta parinade o hollitide watto joni ɗum latto sababu so tiɗallaji kone hakkunde mabɓe ko daña ko heɓana dow hen jogala tiɗallaji ko nayiri banggal politique fa yetto keɓe le leydi meɗen ndi keɗemo komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Dikko.
C'est la première fois qu'il y a un
joni woni arande kawral hakkunde daraniɓe politique ako mali paade gouvernement joƴƴinede le kawral ngal noon laawol laaɓugol fanda golleji gouvernement ana gollirde no yira fuu ni seeli yo laawi jaltinaɗi laaɓude du goni nuygal golleji gouvernement joƴƴinteɗo o kaldal e kawral kala mo hennata tiiɗalla leydi fay gota wonda aadi ko hawra hen koodu fuu gollete min fuu min daranto waylitingol série aji e politique ako ko leydi ndi mbiɗen le FSD sumele sise woni hoore muɗum ana horsi fa kala humodiɓe
andodira.
Oɗo suka debbo goto noddirteɗo Fanta Jabate yomo jimowo noon golleji amen ɗimi noddirta ɗo festi Diadji Coumbe ɗimine gondi e jokkitade min jiiduyi e makko omo jeeyale dende noddirtede Hamdallayi ɗo Bamako ɗo wakkati arande mo fuɗɗanno jimi ɗi nde o holliti tiiɗalaji mawɗo heɓuno ley hen saabi de suudu ndu iwata e muɗum ɗo yo suudu ñama kala en hono komo yiyata sara e makkoɓe ana jaaha ana jima ena ana jaaha ana jamba e woɓɓe ko yo weltanoki dow hen fessanne sakitidu kanko e hoore makko o naati le oɗo golle wattu joni o ɓeniki dow hen sanne hono kabaru jimi ɗi gorri min jiidi e makko le golleji amen ɗimin noddirɗo festi Diadji Coumbe ɗi hitade 2019 ndeɗo yambere wondude e wadde ɗo Bamako ɗo keɗemo komo sifi dow hen komi moƴƴini wakkati nde min jiidi e makko konde do fati tango Mamadou Sama Seko Ousmane Dikko.
Heedi yoga yo suka debbo laginanke ha hajja Fanta Jabate non yo suka debbo jimo jeyaɗo Mali yo rege jazz blues forward rock fuu ana fotodiri du e jimi meɗen Mali woni ko o watta so landama duuɓi makko o jaɓata haalde hajja ana e jimi duuɓi joyyi hande o fuɗɗiri e tiɗalla mawka hajja Fanta Jabate wonko sefi keɗoɗen ɗum
jaɓate law koɓe ƴumi e muɗum yettore innam yo danta guilam mi famdi mi taki saha foof innam ya nder yambireji dewle e koye nande muɗum e wattu muɗum e dow yaage am golle makko o yiɗano fewi yimɓe anda kanko woni inno saabi ko jambata yimɓe goo no toro kam sabi
onnoon nomi mbowri wiide ni tiiɗala kala ana heɓane jogola heedi hajja noon keɓɗo hoolede on wondi e gollude eko o miilalino arande keɗɗana ko o sefi
fay goto yimata e leggalle amen banggal abbam kay ɓe foof yo yimɓe hijjuɓe aso banggal innam kay jimiyo dokkal ana wara duuɓi joyyi wattu momi ɗani noon laata honde won taccuɗo ɗoygol am e wi kam yomi feggaji faddam jaati tewtude guitare yummam intuɗo kam mbiyeteɗo marama siri camara mo leydi laggine sorani kam guitare caggal muɗum arande neɗɗo hakkude kam kaaki gaaci ɗi woni kanko hoorejo fedde recoutrat moktar koni
yaage makko noon yaari caggal o andaka le mali o jimowo joguiɗo dawla ana anda le leyɗe europe kañi e leyle fo leyɗe men ngol yo jimi makko waddanimo hawrude festival Valjaz Kounben Walde Nyolon Kounbe Bamako ɗo yo finde mawde waɗani keɗɗana ko sefi
aniya am wonno fiide guitare tan ka yimɓe heɓe holliti yaade am naweli ndennoon mi wawi jaati yimude kambat ɗum joni mine fiya guitare mine yima duuɓo ɗiɗi e promis gestion ngammi caggal komi heeɓi bakko ka defo am kay ga enne kemmi ɗum
fay ko heeɓi tiɗɗallaji e puɗɗoɗe nde goho février de hitan 2018 o jimowo yaltini album muɗum arande ɗo guude sappo godi handen noddiraɗum sabali ɗum woni sawra
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe.
sakirab yen lotne ley kere duuji to en puddirano ko non dirtet en songobe kollitiwdi nyaloma handen o cioggu masako o ngabbi ton ir kilo an wodde sotte ton buudi sappo e joy cfa non be biidi be biidu cioggu jaba ngabbi kilo an wonde sotte ton buudi no kay cioggu bol fa ko e kabe bi wala fu ko be de mudo ko lati sababu mudo sabi ko lewru ramadan do batti ton ko non jamaade hollitiri yide e gardan do kay do be kollitiwide wattu jono yibbel watnaabe wonbe tonbe be ngadi batu mabbe hono sukabe gonde amerton poddel bonde no dirtet crema dol kanya ko nandi e mudum wattu jono be bi rezo kayo ana e rezo ngaji du burdi fu hono di do droguji buri e sottede e mudum no be kollitiri wi resabite ko jabbino ko nokko no dirtet kenya ba poddel de kewde kanyi en nanga to sundu no dirtet service central commune de kabar nangudi do droguji bonde le leedi meden di sakira bonitindi wi taso bami falle ramadan du nati solan do jabi min baylitano hede golli jamen di ngori do sijo tamani do min puddan kabaruji di wakkar sappo jeegom yande timmo e sappo e jetti yamde kabaruji amen di bete di solan do jabi min baylitita do wakkade tel betande do kabaruji di min joti on sanne hedaade hejo jamen fa ked ande kedde hedaade honno andir onno do e sedde yewtere meden de anawuti wassalam sijo tamani